Nasaba mukama kulembeza mukisa gwa wenani tandika luno lugendo. Namusaba nkulembere era mbuusa wawali bawannemye okubuuka. Ndi mugumu mu mutima era ebikyasi bye lumu bijja kwesomolola. Buli lusozi njadulinnya we banaawe n'ebiwokwejja bibuuka. Basiza mulamu nkimanyi ekulu n'ensi byonna bifuga. Basalawo nti ye ani awakana tino
teri teri awakana
gye mpise wala ejendaga wala nyo
ateyo wala nyo
esubi ndirina mugwe mukama kabaka semanyi
ewe sula mubikutia
semanyi
sala yange roji ulira
semanyi
ewe sula kukabalaza
semanyi
sala yange roji ulira
semanyi
ewe sula mubikutia
semanyi
sala yange roji ulira olaba watukiza Lazarus mukama na ngori nange echizikiza kechinti setata ngaye petala yange olikatonda wa Yuda omutukufu wa Israeli nange ndokole bibi yewe yateme kubo munyanja nange temere lyange abalabe basasane nga mumakubo musambe
manyi
ewe sula mubikutia
manyi
baraza okuva sande paka baraza ayimuka makati na siku ekuwereza wadenga balabe bange bote banjagaliza naye kwe kimanyi biruji byonjagaliza wande one day mulwinjaga ai nanya chipa international
Money.